M Records.
From the boy Tops. Hi. Let me narrate you my story. Naitwa Edwin Mason. I'm a Bonovaro, Kampala City, country Uganda. I grew up in problems, chaos, poverty, aye. Tena sina boma, pesa chakula, pia yoshida. Milisoma yote bure, tukubaki kupiga kocha party. Pata pesa dogo nunua kusati, sitakilia kesho kwa masikio ya anti. Milisoma pako wakati, tukubaki kupiga kocha party. Pata pesa dogo nunua kusati, sitakilia kesho kwa masikio ya anti. Ndio mnasema, du. Do never give up. Remember, mommy told me, Topsy, work hard, save for your future. I took it as a joke. Think I'll continue feeding like a butcher. Sasa chandiga di moja masi so cheap. Machata sende suk to give us a zephon dip. I'm going to the darkness, I'm dropping so deep. For those who still can't chay. Milisa mwete bure, tukubaki kupiga kocha pati. Pata pesa dogo nunua kusati, stakila kesho kwa masikio ya anti. Milisa mwepa kwa kati, tukubaki kupiga kocha pati. Pata pesa dogo nunua kusati, stakila kesho kwa masikio ya anti. Ndio mnasema Do never give up. Jasho kwa mwili, fanya utapata na kila kiri. Afadhali usijali, nyuma ya miaka mbili tatweni mbali. Asa songa tufanyi pamoja, usike chakula eti ungoje. Panga magezi mbili moja, kwa samba ufanye kukaleja. Kuvizi upinji weneitamu, still clear, sina nyevichamu. Abafiti na banji na baitamu, na babanse kililanga na bafamu. Believe I achieve like Enzo, my songs played by DJ Dizzo. I'm resistant to razor, na pray God bless all my fans. Oh, ndio mnasema Do never give up. Do never shy.